casa, boom.
Massa good, young boy.
Yeah, chap.
001. We dream bona naskia fitness kia pomi naskia.
Gonna fight, come on, look.
Bona naskia fitness kia pomi naskia.
Gonna fight, come on, look.
We dream bona naskia fitness kia pomi naskia.
Gonna fight, come on, look.
Bona naskia fitness kia pomi naskia.
Gonna fight, come on, look.
And naskia poa, naskuni nini. Poa, naskuni nini. Leo niko poa, naskuni nini. Poa. Hey, vibe ina tusike kama mkono wa disease. Pana complicate pa vitu varisit. Tuko majenika, tuko overseas. Chine maji karakia za fees.
Mini mgecho bado mkoja bako benzo. Kando ni makali chesa ni kikolo. Titida na handle liki solo. Punchline chobo marapa wafunge leso.
Hey, nasikia poa, nasijuni nini. Poa, nasijuni nini. Leo niko poa, nasijuni nini. Poa, nasijuni nini.
Bona naskia fitness kia pomi naskia.
Gonna fight come a lotte.
Bona naskia fitness kia pomi naskia.
Gonna fight come a lotte.
Si dream bona naskia fitness kia pomi naskia.
Gonna fight come a lotte.
Bona naskia fitness kia pomi naskia.
Gonna fight come a lotte.
Simzima, who got a key to mapima? Nani kwenye moti kuna chupa ya msinga mimina. Nasikia kukata nikichonga mila, nataka kubiminda. Me I feel that tonight's gonna be a good night. Kali meku like lazimo tafurai. Let's give it up, leo nipo kwenye mood. Na kila kitu good it.
Hey girl, your body good, you must come kasa good. But after them bad, no nimpe vitu good. Na dema meni shika nasikia niko suit. Hey, kuwa ndani ya kladi, but napendo kiwa nudu.
Si dream bona nasikia fit, nasikia pami nasikia.
Gonna fight, kama lote.
Bona nasikia fit. Naskia pomi naskia.
Kama ni gonna fight kama lote.
Si dream bona naskia fit naskia pomi naskia.
Ni gonna fight kama lote.
Bona naskia fit naskia pomi naskia.
Kama ni gonna fight kama lote.
It's a Madonna.